so I get to feel this shoot.
ZMTrends.com.
Quite quite bola. Kwa makone kolela. Ama seti na gasin. Ushefi ya wana misheni. Quite quite bola. Kwa makone kolela. Ama seti na gasin. Ushefi ya wana misheni. Nombapa. Corona virus. Corona virus. Eiliko virus. Corona virus. Eiliko virus. Corona virus. Eiliko virus. Corona virus.
Corona.
Corona,
Minus,
Minus, Minus, Minus, Minus, Minus, Minus, Minus, Minus, Minus, Minus, Minus, Minus, Minus, Minus, Minus, Minus, Minus, Minus, Minus, Minus, Minus, Minus, Minus, Minus, Minus, Minus, Minus, Minus, Yena takwa ya timuyo Ibumbe ya free refe mayo Abante watu wa shika punch Tafutusha pa fintu niyesh Ama seti batubile ata Takwa lini timbo ni kata Kuleko kwenda we tata Tua salika jehova tata Tua fungi na parifi tata Kwa
ipola
Kwa makone kolela Ama seti na gasin Ushefi ya wana misheni Kwa liko ipola Kwa makone kolela Ama seti na gasin Ushefi ya wana misheni Nombapa Ni corona Virus, Corona, Virus, Eiliko, Virus, Corona, Virus, Eiliko, Virus, Corona, Virus, Eiliko, Virus, Corona, Virus,
Corona, 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 Virus, Virus.
Gasi takwali ni watite Ni busa ni nani paka bafitite Na upapa na panga paka njikatenga Wapunda paka fechi welekete Kalanda kumuntu owa ikata Kukocha kuna kukupapata Wadifuila muna waka ele Ifinte fitafi ibele Tuma kwa masoja mkomboni Ekulala kwa pisi mkomboni Hatita ilo kalo kamurusaka Nisafe pamuru shivatuka Nisharo chimunete kumpela Seo wano alifla chimule mpela Nona pisolo baka nkala Bose fechi patala
Kwa likoi bola
Kwa makone kolela Ama seti na gasin Ushefi ya wana misheni Kwa liko ipola Kwa makone kolela Ama seti na gasin Ushefi ya wana misheni Nombapa Ni corona virus Corona virus Eiliko virus Corona virus Eiliko virus Corona virus Eiliko virus Corona virus
Corona 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 virus
Kedesh Pandimba Black Up I see Mr. Kimba Spartacus Commander Boss Bashid Ba Asel Don Karakuji Commander Makuji Commander Combat Yabakamba Ba Fift Mr. Suit
ZMTrends.com